Ooh.
Talking about the beautiful. What mean beautiful? Chewy.
Santana.
Aya. Aya. Kama mkenya hivi hako karangi ii shepu Uganda na fesi Rwanda na mimi na kukunda baby. Are you from Sudani baby? You know I like your skin tone baby. Kiuno Kongo, macho Burundi, Mozambiki, Angola baby. Angalia kio, ujionesho jinsi ulivyo malisafi. Kweli baby we ni malisafi. I will never let you go. Uendo ya muro. Una ulivyo malisafi. Aki baby we ni malisafi. Oh. Can you dance for me? Can you dance for me? Can you dance for me? Dance for me. Can you dance for me? 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 Dance for me. Can you dance for me?
Mambo mengi kati ayo mengi juu na we mpenzi umo. Kwenye msafara wa mpenzi wasafili ni wengi na minipo kwenye mfumo. Mimoyo wangu na upenda wengi na mtaka kima penzi ni moja tena wewe uyo. Usilaga hiyo na washenzi watakutungia tenzi wajenga ndiyo wali wao. Asa ni kwite habiti, rafiki, maswiti, fanya kujichagulea jina. Moyo umeudhibiti, kivipi, nichiti, jeuri hiyo kwa kosina. Angalia kio, ujionesho, jinsi ulivyo malisafi. Kweli baby wenye malisafi. I will never let you go. Wendo yangu oh. Ona ulivyo malisafi. Aki baby wenye malisafi. Baby, can you dance?